kama nimekosa nimekubali nimekosa mali ulinipa acha sasa nikupe kisa yote yalikwisha nikaona kweli sina nikala na nguruwe wala nyama wala hana baba nisamee nimekubali na rawama fanye mtumwa wako watasifai kuwa mwana kwako nimekuja na makoti ninapika na machozi na angusha mtumwa wako ndajituma mfugo nitachunga kila kitu nitafanya kidogo nitatubu dhambi zangu sitakana nilitaka mali bali haya mbali nami nyumbani nimerudi na ekoso kifani sifai kuishi wala hiari ya kuishi dhambi nimetenda madam nilipenda madharau nilichacho kivivu nipatama masingenyo namba moja kule kote nilika
Zing Iron, 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 Iron Zing Iron, Iron, narudi nyumbani Zing Iron, 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 Iron Zing Iron, Iron, narudi nyumbani
Usherati siyo siri, kiburi kilibiri Maisha lipadele padele kaka kapiri Kujota nimechota imepoteza utajiri Marafiki walitoroka wanadhani hayawani na wambia nimechunji kumbe kweli hawadhani Maombi ninaomba madhabahu kanisani Nibariki nibariki kama western na sahani Yona alitubu akabebwa na samaki Najua una hamaki niyokoe na kara Na kiburi za kara msalabani kufilia ili kwamba uwe ngao Baba nimerudi na nyumbani ndio kwao
Say Iron, 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 Iron
Masai ya ski maskio imekatwa morani anati temptation ziki kuja moja anasema zi panga iko juu hasira iko juu mpole makata tu branches as say full source kwa cross the sun not crystal powerless things idol being perfect but all things powerful king kondo leya macho hii hai butu hai suru tu eti life yangu eti bendu tu post cross ali go through
say ah